come around. Is a production, drop them up, cut the flesh out.
Who's the girl in Boke Wangu, you better go with your penna. Who's the girl in baby, it is a bit of your day, who not to talk. Who's the girl in Boke Wangu, you better go with your penna. Who's the girl in baby, it is a bit of your day, who not to talk.
City, my baby, make a fugazi kalyanya. I got to love you more and more. Beautiful, ah, yeah. You got to know you my money star. And I'm got to fully love you. Una wone kane kama malaika. Nakuda tashiri. Muke wangu you my only. Ina mili 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 yano. Me love you mama mama. Yagali mili je wakula. Oh no. Pinduka.
Usi jali muke wangu. Nipeleke uli upenda.
Nobody could have been like you. You are no a kind. Abaluganda magambe. Emi kwano nigambe. Kutoka Uganda to Nairobi. Sayo yote tunakuja kwa Arushi. Muke wangu nakupenda sana. Siwezi kuwa bila wewe. Oh na na na.
Usijali muke wangu nipeleke uliopenda. Usijali baby. Ilisha vitu vyote unachotaka. Usijali muke wangu.
Tashiri, muke wangu you my only. In a mili 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 yano. Nobody could have been like you. You are no kind. Muke wangu na kupenda sana. Siwezi kuwa bila wewe. Ate, lalipa.
Usijali muke wangu nipeleke uliopenda. Usijali baby. Ilisha vitu vyote unachotaka. Usijali muke wangu nipeleke uliopenda. Usijali
production, top of the nation.